baba harini ye. Farasi na mpanda farasi, ame watu baba harini ye. Cheza kidogo. Cheza kidogo. Cheza kidogo. Cheza kidogo. Thank you.